magama ethu esulwini zoba secaleni kwakho akufiki mini yokugqibela zoba secaleni kwakho
Sibini ndadibana naye kokumathathu amazwi endinawo kolwesine ngolwesihlanu ndingowakho kuwelawula ingqondo yam iyophola umphefumlo
You know me till the end.